Africa Nico.
Na bori matata, na iyo mikogo magarita. Miulo ya kikongo mwekanuka. Meniba, menibamba. Apo wapo kamatia, nyama kweli nipebia. Chini niji sakafie, niji pakulie, niji tafunie.
Animaliza, apokatu na nimaliza. Yeah, yeah, na nimaliza. Apokatu na nimaliza.
Shake ma, shake yo bam bam spin around. You know na kata ndikama, mini pali mbata.
Asago, tingisha, kide, kide. Tingisha, mpu, mpu, do, tingisha. Asago, tingisha, kide.
Sabahi, wendo unasababisha na furahi. Mkinipa sikatai, mkia wapunda matai. Baba, natetemeka, naweweseka. Kwako mimateka na sitaki uniache huru. Nimeshafika na naridhika. Kisema sana na ugopa ntakufuru.
Shake ma, shake yo bamba spinara. Nuna kata ndikama, umini pali mbata.
Asago, tingisha, kide, kide. Tingisha, mpo, mpo, do, tingisha. Asago,
tingisha, kide, kide. Tingisha, mpo, mpo, do, tingisha.
Longer. Get out of the last.
Pumble pie.